Yaba yaba dudu. Wanyama nyala. Wapade. Boomde. A feeling like this is rare, you never fake it. Na vibe true is here, sae, you never stop it. Na ganji clean, we na tare, it never pops in. Lock me and throw the keys, I'm never coping. Kwa ile flengana na crew, if you should make it. Na dema kikunyima kasu, is never worth it. Ni kama baba toke unye, aunde party. Ama kwambia timi na bien wavae shati. It's okay. It's okay. Ni kama token na utamu wa pesa ni kuingia si ati token. Nilikosa kauku kwa ngoma lakini zoke. Wasupa wako wengi DM ngoja ni chote. Linesman kwa ngwati ni CD chunge si bass. Diamond na Zari sa easy wanajifast. Na tukitoka hapa sa easy a 20 class. Juu utamu wa bash ni pombe na ngono bass.
It's okay. It's okay.
Avai makeup jugari unayako kwa parking au dai pesa matukeza ajet na fair sinanga pressure totore toto mtoto si toto sonkore msoto mfuko bila pocho anakudanganya venye ana weight loto manaume ni akili pesa waichia Kaisari unadhani mwanajeshi kumbo mepata askari.
It's okay. It's okay. It's okay.